osiibye otya nno
bulungi
nkulaba ng'osoma mu Bayibuli
ebigambo bino biringanga emmere y'omwoyo gwange bimpa amaanyi
tusomeramu nange munnange kubanga nange ndi mukristaayo naye ndi muyala ndi mukristaayo naye ndi muyala ku lw'ebigambo bya Katonda
mukwagala abooluganda mwagalanenga mwekka na mwekka mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne mu kunyiikira sibagayaavu abasanyufu mu mwoyo nga mubeera baddu ba Mukama waffe musanyukenga mu kusuubira mugumiikirizenga mu bunaku munyiikirirenga mu kusaba mugabirenga abatukuvu bye beetaaga mwagalenga abalabe bammwe musabirenga babayigganya temuwalananga muntu kibi olw'ekibi mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna temuwangulwanga kibi naye muwangulenga ekibi olw'obulungi era Yesu yagamba nti mumpitira ki Mukama wammwe Mukama wammwe naye nga temukola ebyo bye magamba
naye mukwano gwange ebigambo bya Yesu bino biyitirivu era bwe mbiwulira mpulira nga nswala kubanga mmanyi sibikola naye kiyinzika okubigondera
ky'obuuzizza kirungi ebigambo bye tebiyinzika kutuukirizika wabula ye Yesu yennyini
ky'ogamba kye kiruwa yanditusabye okukola ebigambo ddala ebitayinzika gye tuli okubikola naye nzikiririza ddala ng'atusuubirira ddala okukwata ekigambo kye tutya
weewaawo tutya ani ayinza okubituukiriza wabula Yesu yayinza yekka naye Yesu Kristo bw'abeera mu mutima gwange ayinza okumpa amaanyi okufaanana nga Yesu soma ebigambo bino Yesu bye yayogera
nze muzabbibu mmwe matabi abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi kubanga watali nze temuliko kye muyinza kukola bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe nga kimwagala kyonna munaakikolebwanga akano ntandise okutegeera tusaana okujjuza emitima gyaffe ebigambo bya Yesu era ye yennyini okubeera mu bulamu bwaffe
ojjukira olunaku olwo lwe wasooka okumanya Yesu tewayinza newankubadde nze saayinza okwejja mu kibi naye okugenda gy'ali n'okumwesiga twawoga okusonyiyibwa kino kyajja olw'okukkiriza era n'okufaako kwe yatufiirira ku musaalaba era bwe tutyo buli lunaku tusaana okwesigama ku ye okumukkiriza oyo eyazuukira era omulamu mu mitima gyaffe tuweebwa amaanyi ag'okukuuma ekigambo kye kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama mutambulirenga bwe mutyo mubye
kaakano ntegedde bwe naalemwa okwagala muntu munnange oba omulabe wange naayinzanga okugenda eri Yesu okumusaba okunsonyiwa era n'okumusaba okumpa okwagala okwo kwe neetaaga